Oh esi makakuri antiri. If another please baby unganjaji. Two rooms sigurwani taba six room. Shirime eka mota la zaka. Jikiti Facebook and bula bula. Mungu tjela
Milu ya meya baba.
Anivate kukunganziga finole ya unisi enastiri.
Milu ya meya baba.
Anivali unisi wana mara wande utateki.
Yeah.